Esule yo musanvu. Awo lwatuuka bugwe bwe yaggwa okuzimba era nga mmaze okusimba enzigi n'abagazi n'abayimbi n'abaleevi nga balondeddwa, awo muganda wange Kanani ne Kananiya omukulu w'ekigo ne mbakwasa Yerusaalemi kubanga yali musajja mwesigwa era yatyanga Katonda okusinga bangi. Ne mbagamba nti enzigi za Yerusaalemi teziggalwangawo ng'omusana tegunnakangaalukuka. Era bwe bayimirira nga bakuuma baggalengawo enzigi era muzinywezenga n'ebisiba, era mussengawo abakuumi kw'abo abali mu Yerusaalemi buli muntu mu luwalo lwe era buli muntu ng'ayolekera ennyumba ye. Era ekibuga kyali kigazi era kinene, naye abantu abaali omwo baali batono n'ennyumba nga tezizimbiddwa. Katonda wange n'akiteeka mu mutima gwange okukuŋŋaanya abakungu n'abakulu n'abantu babalibwe ng'okuzaalibwa kwabwe we kwali. Ne ndaba ekitabo eky'okuzaalibwa kw'abo abaasooka okwambuka, ne ndaba nga kiwandiikiddwamu nti bano be baana b'essaza abaayambuka okuva mu bunyage bw'abo abaatwalibwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni be yatwala, era abaddayo e Yerusaalemi ne Yuda, buli muntu mu kibuga ky'ewaabwe. Abajja ne Zerubbaberi, Yesuwa, Nekemiya, Azaliya, Laamiya, Nakamani, Moludekaayi, Birusani, Misuperesi, Biguvaayi, Nekumu, Baana. Omuwendo gw'abasajja ab'oku bantu ba Isirayiri, abaana ba Palosi, 2,172, abaana ba Sefatiya, 372. Abaana ba Ala 652, abaana ba Pakasumowaabu ow'oku baana ba Yesuwa ne Yowaabu 2,818, abaana ba Eramu 10,254, abaana ba Zattu 845, abaana ba Zakkayi 76, abaana ba Binnuyi 688, abaana ba Bebayi 628, abaana ba Azugaadi 2,232, abaana ba Adonikamu 667, abaana ba Biguvaayi 2,067, abaana ba Adini 655, abaana ba Ateri owa Keezeekiya 98, abaana ba Kasumu 328, abaana ba Bezayi 324, abaana ba Kalifu 1,012, abaana ba Gibiyoni 95, abasajja ab'e Besirekemu ne Netofa 1,088, abasajja ab'e Anasosi 1,028, abasajja ab'e Besuwazumavesi 42, abasajja ab'e Kiriyasuyalimu, Kefira ne Berosi 743, abasajja ab'e Laama ne Geba 621, abasajja ab'e Mikumaasi 1,022, abasajja ab'e Beseri ne Ayi 1,023, abasajja ab'e Nebo ekyokubiri 52, abaana ba Eramu owookubiri 10,254, abaana ba Kalimu 320, abaana ba Yeriko 345, abaana ba Loodi, Kadidi ne Ono 721, abaana ba Sena 3,093, bakabona, abaana ba Yedaya ow'oku nnyumba ya Yesuwa 973, abaana ba Imeri 10,052, abaana ba Pasukuli 10,217, abaana ba Kalimu 10,017, Abaleevi, abaana ba Yesuva ow'e Kadumiyeri ow'oku baana ba Kodeva 74, abayimbi, abaana ba Asafu 1,018, abaggazi, abaana ba Salumu, abaana ba Aseri, abaana ba Talumoni, abaana ba Akubu, abaana ba Katita, abaana ba Sobayi 138, Abanesinimu, abaana ba Zika, abaana ba Kasufa, abaana ba Tabawosi, abaana ba Keriso, abaana ba Siya, abaana ba Padoni,
abaana ba Lebana,
abaana ba Kagaba, abaana ba Salumai, abaana ba Kanani, abaana ba Gideru, abaana ba Gakali, abaana ba Leyaya, abaana ba Lezini, abaana ba Nekoda, abaana ba Gazamu, abaana ba Uzza, abaana ba Paseya, abaana ba Besai, abaana ba Meyunimu, abaana ba Nefusesimu, abaana ba Bakubuki, abaana ba Kakufa, abaana ba Kalukuli, abaana ba Bazulisi, abaana ba Mekida, abaana ba Kalusa, abaana ba Balukosi, abaana ba Sisera, abaana ba Tema, abaana ba Nezia, abaana ba Katifa, abaana ba Abaddu ba Sulemani, abaana ba Sotai, abaana ba Soferesi, abaana ba Perida, abaana ba Yala, abaana ba Dalukoni, abaana ba Gideri, abaana ba Sefatia, abaana ba Katiri, abaana ba Pokeresu Kazebayimu, abaana ba Amoni. Abanesinimu bonna n'abaana b'abaddu ba Sulemaani baali 392. Era bano be baayambuka okuva e Terumeera, e Terukalusa, e Kerubu, e Yaddoni ne Imeri. Naye ne batayinza kulaga nnyumba z'abakitaabwe newaakubadde okuzaalibwa kwabwe obanga Bayisirayiri. Abaana ba Deraya, abaana ba Tobiya, abaana ba Nekoda, 6:2. Ne ku bakabona, abaana ba Kobaya, abaana ba Kakkozi, abaana ba Baluzirayi, eyawasa omukazi ow'okubawala ba Baluzirayi Omugireyaadi n'atumibwa erinnya lyabwe. Abo ne banoonya okuwandiikibwa kwabwe mu abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali, naye ne kutalabika. Kye baava babavvoola ne babagoba mu bwakabona. Tirusaasa n'abagamba baleme okulya ku bintu ebitukuvu ennyo okutuusa kabona lw'aliyimirira alina Ulimu ne Sumimu. Ekibiina kyonna wamu kyali 442,360. Obutassaako baddu baabwe n'abazaana baabwe, omuwendo gwabwe 737. Era baalina abasajja abayimbi n'abakazi abayimbi 245. Embalaasi zaabwe zaali 736, ennyumbu zaabwe 245, eŋŋamira zaabwe 435, endogoyi zaabwe 672. Era abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ne bawaayo eri omulimu. Tirusaasa n'awaayo mu ggwanika daliki eza zaabu 10, ebibya 50, ebyambalo bya bakabona 553. Era abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ne bawaayo mu ggwanika eri omulimu daliki eza zaabu 200, ne laateri eza ffeeza 2,200. N'ebyo abantu abalala bye baawa byali daliki eza zaabu 200 ne laateri eza ffeeza 2,000 n'ebyambalo bya bakabona 67. Awo bakabona n'abaleevi n'abaggazi n'abayimbi n'abamu ku bantu n'abanesinimu ne Isirayiri yenna ne babeeranga mu bibuga byabwe. Awo omwezi ogw'omusanvu we gwatuuka, abaana ba Isirayiri nga bali mu bibuga byabwe.